gore bano I fun. Nita enda sulu baby jale chuba bet. Chabala lava yezo nobody does not match. Fela was to my right to die. Long look like that baby I think cry. Wana nda kuchata, I can't try. Hey. Baby na kuranda ni kujala swa mapela. Wana love wami chanda swa mabebeze. Nungu nungu tika ashwa kwenye ngan penge. Mara vele vele ninge chukin NMS. My karakara wana Mercedes Benz. Kutipato wana baby wami na kutangisa. Every day every hour wana wani tangisa. Kutu nunu wami ninge chukin
kupenisa. I'm a man.